basebo bamanyi nagafumbirwe mbaga naye mutima mpulira naku kuba duniya etabuka kale luno olugero lwatugerebwa nti essanyu lizala maziga olwaleero tuli musanyu naye luligaliba maziga kamanyi nagandoopera kale timukowe jjanzo kuba nokuba kiri nyiza nsaba mukama abalungamye maka mubeere n'essanyu kati mukonkusaba wulira namanyi naze temumukuba ebala mube temumuvumanga mukonsaye butamujerega munywerere mbufumbo bakulu muzaale nnyo kosa nokuza tenange eno mbeere n'essanyu kubanga manyi naza bubuza emmere kati mukonkukwasa mukazi nasaba olwanda butamujuza
Kati mukonku kwasa mukazi.